Ngoko kumele ndazise apha ukuba utatethu othandekayo uKaufman uhambile wayokuba nenkosi. Besisesingcwabeni ngoDisemba, nyanga yomnga, kwaye ke siyavuya enkosini ukuba konke ukuvuka unzima kwasemhlabeni kudlule. Kwangokuqinisekileyo ukuba sinokumbuza ukuba angathanda ukubuya na, angathi hayi soze. Banoyolo bonke abo inkosi bathabathela kuyo. Andiyazi ukuba likhona na ikholwa lenyaniso elingenokuvuma ukuba lithathathelwe ekhaya. Ndixelele malunga noMshumayeli wakudala wayengafuni ukuya ekhaya eneminyaka engamashumi asibhozo. Ngoku wonke umntu wayithandaza ukuba inkosi ingamthathi msekhaya. Ngoku utate nje ngendlela elula owamva eShumayeli iminyaka wambuza wathi, mzana uSorenso, mzana ubanibani, wena washumayela kuthi malunga noba kuhle kunjani phaya phezulu, kutheni ungafuni ukuya phayana? Yayingumbuzo ke olunge kakhulu loo. Oh, ewe ndicula nembongi ethi, oh ndifuna ukumbona, khangela ubuso bakhe, ndicule phayana ngonaphakade ngosindiso lobaba lolwakhe. Thina singamakholwa yintoni esisenayo apha emhlabeni? Ntlungeninzi, betha kwentliziyo, ukungaqondwa ngayo yonke into ehamba naloo nto. Banoyolo abo baziyo ukuba inkosi ibalungisele isilungisele indawo. Unoyolo lowo onesiqinisekiso sokuba xa ubomi basemhlabeni buphela, siyakuhamba siyokuba nenkosi ngonaphakade. Ela elo themba nje esilithweleyo kunye nathi sisiqinisekiso. Kwaye aqhelekanga ukuba ndingatsho nje ukuba kumhla wethu le ntetho ithi umzi enendawo wokuhlala usetyenziswa kakhulu ngoosopolitika abaninzi. Omnye wabantu bethu wathi umntu othile phambi kwethu wayesele thethile ngomzi oneendawo zokuhlala engakhanga acela inkosi ngegama, kodwa oku kuko okubhalwe kuYohane isahluko seshumi nesine ukuba endlini kabawo zininzi iindawo zokuhlala, ukuba bekungenjalo ngendanixelelayo ndiyemka ndiyakunilungisela indawo. Kanye ke kweli xesha apho thina njengebandla silungisa silungisele uba sisuswe kulo mhlaba kweli xesha lesiphelo ukuze singene kubuqaqawule basemazulwini nasemzini wasemazulwini, kukhona intetho enintsi kosopolitiki nakwiinkqubo kwiisekile zenkolo kuwe wonke nje Europe. Kwizindlu ithethwa ngezindlu ezineendawo zokuhlala apho khona igumbi lomntu wonke, igumbi lazo zonke amaqela sepolitiki, igumbi leenkqubo zenkolo, kusetyenziswa loo ntetho inye kodwa ibe enye ingenanto yokwenza nenye. Ngokwasemhlabeni siyakubona ukuhlangana kwimihla yethu, kwaye kunjalo sikuthethile oku ngokucacileyo ukuba igunya lokugqibela lehlabathi yiEurope emanyeneyo, igunya elimanyeneyo, kwaye kweli gunya kuvela iyenyukazi elikhulu njengoba kusabhaliwe kwisitshilelo esahluko seshumi nesixhenxe. Siyabona zonke izinto ziyenzeka phambi kwamehlo ethu, kwaye singawakhumbula amazwi enkosi yethu xa nizibona zonke izinto zidlula zisenzeka, nyusani iintloko zenu kuba niyazi ukuba intlawulelo yenu isondele. Sisisukulwana sokuqala esaziyo ukuba sesokugqibela. Ngaphambi kwethu kwakhona izukulwana ezininzi ezazilindele ukubuya kwenkosi, kodwa thina ngenene sisisukulwana sokuqala esaziyo ukuba siseso sokugqibela. Kwaye njengokuba kubhaliwe apha ngoku nazi, hayi nje uba niqikelele okanye nicinge ngako kodwa ndiyakwazi ukuba intlawulelo yenu isondele. Ndiyaqonda umahluko kwisigidigidi ezadlulileyo ababhuti bethu noosisi babelindele ukubuya kwenkosi, kodwa kwixesha labo isiprofetho seBhayibhile zange sizaliseke. Azange babone oku sikubonayo, azange babe namangako oku sinamava ngako. Kwaye yiloo nto umahluko ingulo wokuba bona babecingela, babecinga uba lela xesha, kodwa thina siyazi xa nizibona zonke ezi zinto zisenzeka, nyusani iintloko zenu ngokuba nazi ukuba intlawulelo yenu isondele. Ingaba sonke siyazi, ayikokuqikelela, siyazi ngenxa yokuzaliseka kweziprofetho zeBhayibhile ukuba sisondele ekubuyeni kwenkosi. Mandifunde izibhalo ezimbalwa nditshi ngokufutshane ndiye kukho nje kuIsaya isahluko samashumi amane. Isaya isahluko samashumi amane apha bendifuna ufunda umqolo wesithandathu okanye ukuya kwesibhozo. Isaya isahluko samashumi amane uqolo wesithandathu ukuya kwesibhozo. Ilizwi lothile lathi, memeza. Wathi yena, ndimemeze ntoni na? Yithi, yonke inyama ibutyani bonke ubuhle bayo bunjengentyatyambo yasendle, buyoma utyani yabuna intyatyambo ngokuba umoya kaYehova uvuthuza kuyo. Inene abantu babutyani, buyoma utyani yabuna intyatyambo, ke lona ilizwi likaThixo wethu liyakuma ngonaphakade. Sithe ngokuphindaphinda sagxininisa indlela ekubaluleke ngayo ukukholwa ilizwi likaThixo ngokodidi lwalo oluluqobo, hayi kuba silicacise okanye silicacise, kodwa uba silikholwe ngendlela esitsho ngayo isibhalo. Kwanithenda kuqaphela oku kwakhona nakakhona xa ndisa kumazwe okanye kumabandla afunyanwa ekuzithethe engekho elizwini likaThixo, kubaleke kunjani ukuba sithwale iinyaniso zeBhayibhile, sithembele ezi zithe zatyhilwa kuthi kwaye sizithethe ebantwini bakaThixo, sikhomba ukuba inkosi ithe yajonga amaxesha okungazi yawayeka ngamabom, kodwa ngoku ibiza wonke umntu ukuba buyele kwindlela yeBhayibhile. Oku kwakuphayana kwisakhiwo senqwelomoya, phayana umbuzo kaKitonga esitimzana uFrank uba inkosi ibinothatha bangabayo ngokuhlwa nje, ingaba abantu bagqiba ukuguquka nje bayokuba kunye nenkosi okanye abazi ukuba nenkosi. Ndithi ukuba kuyinyaniso ukuba inkosi yeza bayokuba nenkosi, kodwa ndithi ndiyazi ukuba uyaphi. Ebefuna ufumane isathu ngokuba ubhaptizo lwamanzi alunyanzelekanga kusindiswa. Ngoku yasinenqaku ke phaa yonke into inkosi yethu ethe yayiyalela yayimisela inyanzelekile elisindisweni. Wathi, hamba ngoko, hambani niyokuzenza abafundi zonke iintlanga nibabhaptiza ngumyalelo wenkosi yethu ukuba lowo kumele siwuthobele. Ilizwi elifanayo phaya kweli kuIsaya isahluko samashumi amane sifunyanwa kundumiso sahluko sekhulu elinesithathu. Ndumiso sahluko sekhulu elinesithathu mqolo weshumi elinesine ukuba uyazi kwaye uyakhumbula ukuba siluthule njengoba umntu iintsuku zakhe zifana notyani njengentyatyambo yasendle, uyabuna ngokuba umoya uvuthuza kuwo uimke. Landawo ngoko ayisayi kuyazi kodwa inceba zenkosi ze zana phakade kana phakade eziphezu kwababo bumuyikayo kwayibulungisa bakhe ebantwaneni kubuse bantwaneni babantwana kwabo bawugcinayo umnqophiso wabo wakhe nakwabo bayikhumbulayo imiyalelo yakhe ukuba bayenze. Ndithe ndazoba umfanekiso lomqolo umnqophiso omdala nakwabase-Efese isahluko sesibini umqolo weshumi. Ndithanda ukuwufunda ke lapha kwabase-Efese isahluko sesibini umqolo weshumi uthetha oku kulandelayo. Kwabase-Efese isahluko sesibini umqolo weshumi kuba thina singumsebenzi wakhe sidalelwe kuKristu Yesu ukuze senze imisebenzi elungileyo awayilungisayo uThixo ngenxa engaphambili ukuze sihambe kuyo. Kwindumiso isahluko sekhulu elinesithathu sifundile umqolo weshumi nesine ukuba uya bazi ubugwenxa bethu. Xa sijonge ngokwemvelo siyimvelo ewileyo kodwa esizelekayo kodwa phambi koThixo siyinto exabisekileyo ukutsho indalo leyo inkosi inokuyithatha iyisebenzise. Ndifunde umqolo phayana kwabase-Efese isahluko sesibini umqolo weshumi kwakhona kuba thina singumsebenzi wakhe sidalelwe kuKristu Yesu ukuze senze imisebenzi elungileyo awayilungisayo uThixo ngenxa engaphambili ukuze sihambe kuyo. Umntu kumele asetyenziswe nguThixo, kumele abe nesiphelo esingunaphakade. Sithethile oku amaxesha amaninzi kusukela uThixo engunguwaphakade kanaphakade icebo lakhe ngokunyanzelekileyo kumele ibe licebo lalo lonke iphakade. Kwayilizwi lakhe nje basifundile liyama ngokunjalo usuke ephakadini ukuya ephakadini ayinakuba lona ihlobo. Ndithanda ufunda kwincwadi yokuqala kuPetros isahluko sokuqala incwadi yokuqala kuPetros incwadi yokuqala kuPetros isahluko sokuqala mhlawumbi umqolo wamashumi amabini anesithathu kuya kumqolo wamashumi amabini anesihlanu nizelwe njengokutsha kungengokwasembewini enokonakala kungokwasembewini engenakonakala ngelizwi likaThixo eliphilileyo elihleliyo ngonaphakade ngenxa yenokuba yonke inyama injengengca nabo bonke ubuqaqawuli bomntu bunjengentyatyambo yengca ingca yoma vuthuluke nentyatyambo yayo ke lona ilizwi lenkosi lihleli ngonaphakade. Elo ke leli lizwi lashunyayelwayo kuni ngeendaba ezilungileyo apho umnqophiso omdala nomnqophiso omtsha azahlulwanga apha ivangeli iziswe phambi kwamehlo ethu njengelizwi likaThixo kodwa ilizwi lomnqamlezo libubudenge kubo abo batshabalalayo bathi njengokulula ukuba uThixo befuna ukusindisa ebengazudinga ukuba akwenze ngale ndlela. Andazi ukuba abantu bangazilibala kangakanani na ukuze bakwazi ufuna ukulawula uThixo ukuba makenze ntoni kanjani. UThixo uyalawula kuzo zonke indlela zakhe, kuzo zonke izigqibo zakhe. Banoyolo abo abanokunonelela okukhulu nokuyihlonipha iNkosi, ukuba bamkele ngenyaniso, bayikholwe yonke into ngendlela uThixo asinike yona, wasenzela yona ngoba balo. Singaba inxalenye yabo abathi bakholwe nje, abangabuzi uba kutheni kumele kube lolu hlobo okanye kube kukuya, abakholwayo nje into esitsho isibhalo, ukuze iintsikelo zikaThixo zihle phezu kwethu ngomlinganiselo opheleleyo. Ingabavuyi nam uba uThixo uthe wathabatha bonke ubunkani kuthi wasikhokelela kukholo lwenyaniso oluthelazisa ubomi, ubomi obungcwele. Ngako oko sithe saqhagamshelana kunye noThixo. UThixo wethu nguThixo wanaphakade, ilizwi lakhe lilizwi lanaphakade, kwaye unabo abantu emhlabeni abathwala ubomi bakhe banaphakade ngaphakathi kwabo. Ewe, abantu abathe badlula ekufeni bangena ebomini. Kuphela lithuba nje lexesha kuba bokugqibela bathatyathwa ekonakaleni, bangene kungonakaleni, ukuba bekwazi ukuba bafe bafikele ekungafini. Into enye kumele yazeke yenzeke apha. Ndifuna ukugxinisa ukuba ngenyaniso sisisukulwana sokuqala esingakholiyo nje oku, esikholwayo esaziyo ukuba kuya kwenzeka. Isukulwana sokuqala ukuba sisikelelwe nguThixo, ukuba singqine, singqinele ukupheleliswa kwecebo lakhe losindiso. Ndiyakutsho kwakhona Paulus wabhala ngako, abapostile babekulindele, abaninzi amakholwa phantse kwiminyaka engamawaka amabini uThixo usibekile kweli xesha ngenyweba enjani ukuba siphile ngoku. Ngoku iNkosi nokuthi kuthi anoyola amehlo enu ngokuyibona neendlebe zenu ngokuba zisiva, iintliziyo zenu ngokuba zikholwa. Kuba aninzi abaprofethi nabapostile abonokuthanda babone babe namava ngento esiyibonayo esinamava ngayo, kodwa bahambile phambi kwethu. Kodwa iNkosi ithwala icebo layo, iyalenza kude kube sekupheleni, kwaye sivunyelwe ukuba sibe nako ukukhanya kwelizwi, kwaye kokukhanya siyawubona ukukhanya kukangaphi apho sithe sagxinisa khona. Uba xa ilizwi lobuprofethi libengezela ngobungcwele liyakhanya nje ngokukhanya okubengezelayo kwindawo emnyama. Kodwa ilizwi kumele litshilwe ngomoya. Yiloo nto sivuye uba sigxinise ukuba uThixo wasebenzisa umzana wethu othandekayo uBranham ngendlela ebalulekileyo ukuba abeke ilizwi phezu kwesiphatho sesibane, ukuba enze ilizwi ilizwi elitshiliweyo, ukuba alenze ilizwi elibhalweyo libe lilizwi eliphilileyo elithethiweyo, ukuze ilizwi likaThixo lithethe nathi ngendlela entsha. Kwaye siyakhokelwa, sikhokelwa kweli lizwi. Ewe, sakhelwe phezu kwesisekelo esingcwele kakhulu sokholo, ukuze sikwazi ukumnqula uThixo ngomoya nangenyaniso. Umqolo wamashumi abini anesihlanu sifundile uba ilizwi lenkosi lime ngonaphakade. kwaye elililo ilizwi elithi ngevangeli lishunyayelwe kuni.
Having the everlasting gospel
Evangeli ka Yesu Kristu Evangeli ekhululayo eyo enovuyo myalezo vela kuThixo wethu kwenye ilizwi liphaka usithilelo isahluko seshumini lesine ngokuqhagamshelene nevangeli yanaphakathi apha kubhekiselwe kwivangeli apha kusithilelo isahluko seshumini lesine umqolo wesithandathu ndabona esinye isithunywa sezulu siphaphazela isazulwini samazulu sinendaba ezilungileyo ezingunaphakade ukuba sizishumayele kwabo bemiyo phezu komhlaba nakwiintlanga zonke nezizwe neelwimi nabantu. Igama eliyintloko apha lelithi lingunaphakade uthixwa naphakade othe wasinika ubomi obungunaphakade kuYesu Kristu inkosi yethu. Unevangeli esebenza ngonaphakade kuba bonke abantu abafuna ukusindiswa bayamkele ukuze bakwazi ukusindiswa. Nalapho ngokunjalo ilizwi likuncwadi ezenzo liyangena amaxesha okungazi uThixo wawayeka ngamabomi hayi kumaxesha kaLuther, kaSwingli, kaKelvin okanye kwimihla kaJohn Wesley, William Booth, uPhilip Moody noba yayingubani. Siyakholwa akunoba yenye indlela ukuba umntu angabuzi uba kokwenzeka kanjani ndingakunika ukunjalo impendulo. Kubhaliwe ngokumnyama namhlophe kwizibhalo ezingcwele ukutsho ke kuZakariya isahluko sesine uZakariya isahluko sesine umqolo wesithandathu uZakariya isahluko sesine umqolo wesithandathu saphendula sathi kum nali ilizwi likaYehova kuZerubhabheli lisithi akungaburhoti akungamandla kungomoya wam utsho uYehova wemikhosi. Akukho ngamandla akukho ngaburhoti kungomoya wam utsho uYehova wemikhosi. Kwaye wakutsho kowuphi umxholo ngokuqhagamshelene nelitye eliyintloko mandikufundele umqolo wesixhenxe uZakariya isahluko sesine umqolo wesixhenxe. Ungubani na wena ntaba inkulu phambi koZerubhabheli iba sisithabazi yena uya kulivelisa ilitye lochochoyi kunqangazwa kusithiwa ubabalo ubabalo malube kulo inkosi uThixo yathatha inxaxeba kodwa ibingulo mvulo kanye ngokuhlwa eNairobi othe wanikhumbuza ngendumiso sahlose khulu neshume nesibhozo indumiso sahlose khulu neshume nesibhozo kukhona into ebhaliweyo esingena kungayihoyi nje ngendlela elula kwindumiso isahluko sekhulu neshumi nesibhozo umqolo mashumi mabini anesibini ilitye abalilahlayo abakhe laba yintloko yembombo. Ngela xesha abakhe babengenayo indawo kwilitye lekona nokuba ilitye lesisekelo ngokunjalo zange balamkele qhubekeke ithi oku kukwenza kwenkosi kuvela kuYehova oku kungumsebenzi obalulekileyo emehlweni ethu. Ngelaa xesha zabayamkela inkosi njengelitye lembombo namhlanje abamamkeli njengelitye liyintloko ehamba namaxilongo ngokukodwa bakha indlu yabo kubhaliwe elizwini likaThixo ngaphandle kokuba inkosi iyakhe indlu abo bayikhayo bayakha bayakhelilize. Kwayesu uthi ndiyakulakha ibandla lam namasango elabafileyo akayi kuleyisa. Kunceda ntoni na kuzo zonke ezizakhiwo ukuba ilitye lembombo nelitye lentloko alibandakanywanga apha kwesi sakhiwo? Kuphela abo bakha ngokohlelo olungcwele balindele ukuba oku kwakhiweyo kuya kuma ebukhoneni benkosi. Kodwa cinga ke umqolo nje olandelayo, nditsho phayana kulaa mqolo olandelayo kuthetha oku thi le yimini ayenzileyo uYehova, masigcobe sivuye ngayo. Lena yimini inkosi yayenzayo usindiso kwakumele liye kumaYuda, lusuke kumaYuda luye ezintlangeni. Kwakumele ukuba bangamamkeli umsindisi wabo ukuze thina simamkele. Kwabanye wayelilitye lokukhubeka, ilitye lesikhubekiso. Kwabanye kwabo bathe baba ngamakholwa wayelilitye elixabisekileyo lembombo, kuthi namhla ngokunjalo ulilitye elixabisekileyo lentloko, ngoba ngenyaniso ngokuqala ngokugqibela imbangi nomgqibelelisi Alpha no Omega. Kumangalisa kunjani ukuba sinokubona oku ngesitshilelo esingcwele. Akukho ngamandla, akukho ngabukroti, akukho ngento abantu abanokuyiphumelelisa, kodwa kungomoya wam, itsho inkosi. Kwaye ngokuba kunjalo singaqiniseka sibe nokungafihlisi. Cinga nje ukuba besinikwe umsebenzi wokuba sivelise ukupheleliswa kwebandla bekungenakwenzeka, besingenokwazi ukuba singakwenza kanjani. Yena uyazi, uyalazi ixesha, uyazi uba kunjani kwaye kumele kwenziwe nini, kwaye kuya kwenzeka njengokuqinisekileyo njengoba inkosi ithe yalihlangula ibandla. UPaulus sele wabona njengomtshakazi ongenabala phambi kwetrone, nje wathetha uYohane kwisiqithi sePaulus naphayana kwabaseefeso isahloko sesihlanu nakwezinye izibhalo, sele wabona ebona ibandla ligqibelele lingenabala lingenabimbi lihlanjiwe egazini lemvana licociwe ngokuhlamba kwamanzi ngelizwi lingcwalisiwe enyanisweni oko kwakutshiliwe kuthi ngawo umoya ongcwele, ukuze samkele hayi nje ukubelulwazi nje kodwa kunjalo wenze ngokubonakalayo. Iintsikelo zikaThixo zinyanzelekile ukuba zibe inxalenye yomsebenzi. Akekho umntu onokunqumpha, akekho umntu onokutsiba amanyathelo athile sithe sabizwa ukuba sibe na onke la mava kunye noThixo. Emva koko siyekele ukugqibelela kuye side sisuke ekukholweni sifikele ekuboneni. Kwayinkosi ethe yaqala lo msebenzi iyakugqiba kude kube yimini kaYesu Kristu, njengoba kubhaliwe, hayi ngaphambili kodwa kude kube yilo mini kaYesu Kristu. Inkosi yazi ukuba kuyawukwenzeka nini na kweyiphi mini. Inye into eqinisekileyo uba ngalamhla umiselweyo mini kaYesu Kristu, xa uYesu Kristu eza ekhaya emthabathele ekhaya umtshakazi uzawube ugqibelele uhlanjiwe wembathiswe ngezimhlophe kungekho bala kungekho mbimbi kungekho nakunye ukusolwa kuyakwenziwa ngawo amandla elizwi igazi nawo umoya kuya ukugqitywa. Siyakholwa oku kwayesithanda uba simcela uThixo ukuba akwenze konke oku ngaphakathi kuthi esenzela uzuko nodumo lwegama lakhe elingcwele. Amen. Masithandazeni bawethu osemazulwini, siyakubulela ngazo iintliziyo zethu ngabo ubukho bakho bungcwele. Siyakubulela ngelizwi lakho lingcwele, ngegazi lakho lingcwele, ngomoya wakho oyingcwele. Siyakubulela ukuba wena unalo ibandla othi wena ngokwakho lingcwalise, ewe eliyakungcwaliswa, ngokuba bungekho ubungcwele akekho umntu yakumbona uThixo. Kosithandekayo, yenza ngaphakathi kuthi ukuhlanjwa okunzulu, ukungcwaliswa okupheleleyo, ukuzinikela okupheleleyo, nonelelo kuwe onkosi, ukuba usisebenzise, ukuba usisikelele, usenze sibe yintsikelelo. Onkosi ethandekayo, siyakubulela wena ngukumkani, umbingeleli, unikele ngegazi lakho njengomhlanguli, njengemvana kaThixo, ukuba uvelise umhlambi ohlengiweyo njengeziphumo abantu othe wabenza bangokumkani nababingeleli. Isizwe esingcwele, abanokuvakalisa iziphumo imvelo kaThixo. Kosethandekayo, inyaniso engcwele, ngoba ngoku singabantwana bakaThixo, kwaye akukabonakali ke into esiya kuba yiyo. Kodwa xa athe wabonakala, thina sawufana nawe. Haleluya, siyakudumisa kwaye siyakubulela ngawo lo mhla, ngayo le nkonzo yanguxolo novuyo oluziswe ngomoya ongcwele lungangena kuyo yonke inhliziyo, ukuze sicule xa uxolo njengomfula lungena kumphefumlo wam. Oh Thixo, susa konke ukungakholwa, konke ukuthandabuza, zukisa igama lakho, ungqinele ilizwi lakho, usenze sibe nombulelo, sibe novuyo ebukhoneni bakho. Kuwe wena somandla, sikunika imibulelo evela enhlizweni zethu, kanye kwakhona ngayo yonke into. Ngokunjalo ngalo uhambo lokugqibela lobulungiseleli, apho abaninzi bathe balivilizwi, kosethandekayo, mabavuke abalusi abangenhliziyo yakho, apho wena okwakho unokwakha wondle, apho ungabandakanywa ujongwe nje bangajonga njengabasebenzi bakaThixo. Nkosi ethandekayo, isifuno sininzi kodwa bambalwa abasebenzi, kanye kwakhona sendlala yonke into phambi kwakho, sikucela ukuba uphakamise ubuso bakho phezu kwethu, usikhokhele ngomoya wakho, usinike uxolo, ewe usikhokele kubungcwele, ekuphumle nokungcwele, ukuze siphumle kwimisebenzi yethu, siphumle kuThixo, kumsebenzi kaThixo owagqitywayo eCalvary. Siyakubulela kwaye siyakudumisa kwaye siyakuzukisa wena Thixo othembekileyo, ongunaphakade, ongusomandla, yawungenje njalo egameni elingcwele nobuqaqawule bukaYesu Kristu waseNazarethe. Haleluya, haleluya, amen, amen.